okweyongera yo kyekitongole kivunaanyizibwa ku kulwanyisa mukenenya mu ggwanga lino ki Uganda AIDS Commission kirabudde bannayuganda okwewala n'okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya naddala mu nnaku zino enkulu ezisemberedde. Bino byogeddwa akulira ekitongole kino Dr. Nelson Musoba omu n'abatwala ekitongole kino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire.
Tujja kubeera ne famiri zaffe, ab'emikwano, abalirwana, naye tujjukire nti ne bwe tuba tusanyuka tetwerabira nti akawuka kakyaliyo era kotekeebaka buli wewebakira oba n'okola kino ko kaba katumula. So tubeere kulindaala, twekebeze, tumanyenga bwe tuyimiridde, oba ogenda kwegatta ne munno manyembe engeri ayimiridde atya gwe naawe oyimiridde otya.